vivira embera ya mwe sera bibla sale sale tan soleza sunna soleza faraba
obora mu wense buno kombo tubuli mu kawungo nawe korerera fira kubese cho jimamu ii jamira yazidi swaba twa
Cigarizar.